wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaro koonfur galbeed Soomaaliya way ba fursadan siday dhalinyarada ka dhaqan bay dhabay inay helaan kursooyin walbarasho oo baaslaan ee taasiyto ay ugu faa'iideeyaan dhalinyarada xarunta dhalinyarada degmada Baydhabo ee Baydhabo Youth Hub oo ay xarun dhalinyaro iyo maamulaas wasaaradda dhalinyarada waana ku kooban goobalan ka tir galay in dhalinyarada wal ka baray iyo meelo dhalinyarada iyo naska kooyayaan iyo dhalinyaradu ku faa'iideysadaan inay wal ka baradaan qaar kamid dhalinyaradu ku faa'iideysatay fursada walbarasho ee wasaaradda dhalinyarada iyo sidii sheegan inuu ka faraxsan inuu helaan fursad walbarasho oo baaslaan ah saasaatoon way bayo ma nagana wasaaradda dhalinyarada
salaam aleekum waay deeq maxamed bilowleere wasaaradda may banin faa'iideeytay walbarasho in raayso kumbiyuutar marka may ba hadda ku barnay basic sida kumbiyuutar kala isticmaalo mail arrives wan eedan ku faa'iideysanay inkastoo aad dibli wal dhiminyo oo wal badan kale in nin si ziyad nin dar fadayn had wal kalni lahayn kurdi si uu ku faa'iideysan marka wasaarad eedan kama hadsanta
wasaarad sportska eedan kama hadsanta trainerdalkan oo antuun ku faa'iideysan may boo ka bas building eedan faylay yaani ini may ku qorsana wasaarada may boo qorsana ini oo training kin nin si kordhiid training marka kordhiisa may ba ziyadeey aqoonta si ziyadas yaani tababarada may boo aha ini aqoonta la si kordhiisa eedan faylata wasaarada may ba naharisla qorsana ini kordhiid maalmeen tayleena waa min roo may ba ku si rajay maalmeen tan iyo ini oo nin ku hansan training ka iyo computer kii la baradayna qiboyinka computer kii leeyay training ka inay oo nin si kordhiyaan eedan ku qorsada
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim maay wali ba leeyahay Abdul Qadir Muulid Maxamed wali ba noqon kumida ardayda markaas ay ku faa'iideysatay training kan geey ku dhayay youth covid sigaar wali ba kumaad naqaan wasaaradda sportska oo markaas ay qayb ku qaatay sidii markaas ay oo markaas kana gadalay arday tayle Umar Welbana garab taagan eediyadan kumaad naqaan sidoo kale maay ba eediyadan kumaad naqaan ustaadkan Umar Welba siin dhiri geliyay garabkan surum insha Allah ma si rajay doonni ku si faa'iideysan training idirinkal insha Allah diilaaro
Abdasiis Abdullahi engineer Burale oo kumid ee macallimiinta xisada computerka wal ku dhigo iyo sheegay in wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaro iyo sidii dhalinyarada deegaanka fursad muhiim ah waynu iska la dardaaramay dhalinyarada inay ku faa'iideysan fursadaas
kulli dhalinyaro badan ay jirta oo Janis Umaysan antiyoon baradana fadaayan marka wasaaradda kulli meere lahayay Janisada si Blairia macallimiin oo hata may jirtaa ilmigina haayan laakiin miliyo kibiyan waysan kulli sadax tan Janis kun heliyona may rajaynta Janis ka san helan wasaaradda damayn ku baahanaha anti Janiska dhalinyarada si ba ilmiga barado ama xirfadooyin kuna barado anti hooga saaran in badanna man badan kulli laakiin hata may ba rajay anti wasaaradda sportska oo bilaawti ma ay wasaaradda kale hata ka deeydan ta wasaaradda badan ka kulli koonfur galbeed ka dhagamaayeen ku jiraan ka shaqeeyeen marka yoon kulli may rajay anti yoon ka deeydan wasaaraddana nagata mid loon ku deeydo markii arday far badan iyo saarto hoog yoon hatan ka shaqeeyeen xirfadii bartina magaalada wal ku qabsadaayeen oo baaragan kulli wasaaraddu kale